Igbosongs.com.
Come and dance with me.
Come and dance with me.
with me. aga adọda aga na ntị
okwu igbo
asị na onye ma nne ma ndị igbo nwa ma nne ma ndị igbo na-enu ụwa
okosime
ọ gbasị na onye nye riri ji ya bụ di ji ọ na-abụ nwata nọlụ nna ya nso ọ tabili ji ahụ narụ onye nwe ya ọ tabita anụ mkpa onye nwe ya
nwa m ife ka bụ ejioku
oge abụ nna kọlụ nwe akụkọ nwa mụta nwa ọkọlụ ya ọgbọgọ osime
okosime okosime
ibe dị akpa ebe ife na-adị ebe na-adị ka ọ na-adị egwu ụbọchị na iburu mkpụrụ mkpụrụ onyinye mara erika ọ bara ụba bụrụ ibe iju anya amara chukwu ebuka onye masịrị gị bụlụ ebe masịrị gị n'ọlụ asụrụnga sịrị isi na obi aka n'ike egwu na amụma na omenala
ịtụtalụ na dibịa oyibo
agụmakwụkwọ ma ọ bụ ịzụ ọbịa ga-adịrịrị n'ọbara gị
a na-ekwu na nkịtị
mbeso
ịchọrọ ndị na-eji egwu ma ọ bụ ndị amụma
oji ego eju ego
ihe ọ bụ na dibịa oyibo ịbata na obi aka n'ike obi dị ka okwe onye ọbụla n'ime anyị na-eji egwu ma ndị gara ije dị ụmụ nwa ndị a na m ibe egwu na-akụ
afọ agbamala bụ
e nwere ka ngị gị dị ka okwe oju ụba ekwu okwu jiri oge malụ ya jiri ụbọ ya malụ ya ọ nọ n'enyi ndị uwe ọkpọ ka o si mee
ambasado
gayọtụ ụzọ nwa aka n'ibe onye chukwu si na agaghị agwọ ndị ọrịa kedu maka ọbara nwa nọ n'obi sona dị ka ọfụ nwanne m sọnda aga n'ide ọzọ dị n'obi sona dị ka okwe sabi ndị ka okwe edu dị ka okwe ibe mee n'anyị ma ncha ahịhịa
chukwu na-echebe anyị ọ duba anyị edu dị ka okwe
onye dekwa n'anya ụta maka na ekere ọrụ eke ma nwee nke onye ka eme n'elu
nke onye dịrị ya o
ịmụta ngwa gbaa nwa gị afọ adụ ka ị ma n'ebe o si bi ụwa maka na anyị chọpụtara nke anyị na gbogbo onye dekwa n'anya ụta o nwere jide ọnụnụ akụ aka ige ntị maka na ịsị na ife na-atọ ụtọ igwe oko si atọ mmadụ aga enwesị ife mgburi ife mgburi a na-agụ ya ọ dị ife ndụ dịrị ndụ n'elu ụwa
nke ntịrị mụ
olibata ndụ aka n'ike o bidoro na abazọbọ n'ibe dị ka okwe maka gịnị ọ na-abụ ọnụ aga ndị mmadụ a na-azụ ya azụ ka okwe a na-azụ azụ o wee bido zabụ olibe dị ka okwe manezie nyokuma jukaneze kimala bisibiwa yeze bakego yeko dileli baboma
agamala de lofeleo
kanyu kukanezi oku wone bureji boyoyi wone burozo boyozo dimba unu nanuku ibeneku
anamana
ogegele tatamanya Oka bakelu de abiye Oka bakanjogi Ige dalungu kokeke Wote chukudi ya lai gaineje Wonyo wana wana kuboku Wali badi go bana bago Ige de jamba temesia
Bishop Nazukuru. Olimiego, Afede Demba, Ibadeli Selisi, Yakogete Gibonoro, Hany Sagini, Bichopu Kebego Labia.
Bichopu no Subolo, Sosa Chuku Kando Gidinakao, Makanatu Katonua. Atunye ya nebe kama Unafugo no deni wabugo denowa Yebu betu kusa buruguru Ada namba mole Inugo
Ijo bubi dona wanta jebele chukwazi Baba tell go can dey jealous you see. Every moment of charity work. Who but you paro? Yego me juku zone Yego. Ogra na le Yego ne wanguli.
Ugu ama balazu bulu.
Every 24 December. Ogu jamo tobunye.
Omeloni juku ka ona.
Moto seku na barais. Yego libe genye nundaka. Mario je bada yan kunenu Anu police bua bon wo gegegete Wo mo da mo keni bodogu Azu bulu mo lunu kunwa Azu bulu mo lunu kunwa
Mama
Gloria Zaputa. My name and Obia did that jump one at your mother. The man only for my game. Who bago to the seeking of the way? My moya mumma. Oh, room and walk it. Walk to the way and mess you. You bet this is it. You come on to an amen. Ndiyama nama Na yabu mwaka bife Yelo zoku leku siko Shindera node siko Bishopa buruko ya mama Unafuko no kupamaka Ubaku mruma keki malobodo Ubaku mabara Ubaku mwanyoma Ubaku kemesia What is mother?
Come be, come be.
bala kamba la kegi maro kalanya. Yebu founder, yebu meduku the foundation anambara. Cynthia Lodges, Wine and Beverages, Nigeria Limited. Cynthia Lodges, Wine and Gas, Nigeria Limited. Nigeria Limited. Yika Bros Trading Company, South Africa. Oma Gekeno Unu Mabanasi Namden Sinobi Ane Kunkomelo Mekwasa Yebube Tukuzo Nesya Luanya Funa Tukwasa Gwebele Rulu kanyendo bodoya Saint Philip nozo bulu ya lulia Saint Francis nozo bulu ya lulia Saint Aloysius Yebele nekoto ndi wene mpadu Ndi orusi Nandi wene kapasidi Wojunu kemoko weko manipo doku
Bishopu, obunyelu chubo jeno sobolo Wanya na tia de namma, never mind them.
Yeah, don't you get a woman of a father? Who are those on it? Who's also a double epic ago? My new panel with us to Bonavadi. You were not over the day. Who know for my family? Akun and Miri. Akun and Kun and Kitty. Kidu na buwa ni nani na zovu lulu galisea Mnukulu nu habu kulaku Kabichobu na suna habu kwa Wenyo susialo nye yalu nenu
Kojinke ye moga
Ane kuzi makandina nobulu ya Lika sabu boy sakalia Ibata Nigeria timba kalia
Anakwa chono
Osutu konye gori febagyo babambo Jimini kiti kaka genyi fenye Yekube chukuzo wendem Gwenye toro kie tongi Naka neku taro wakulu nezi oku Ogra nyobi sali sali Ogra nyobi yoma Obru na kino kere nye meko bife Jiji te kontak ogra nye bachalanya Maka nupa nograna kijo granya wanaka Igoli valiko kunaba yesi koku
Ewa
Yevu bechuku zopo posime
Oko sime, oko sime te
Keduma kotozi akuki Adoma mununu mwese
Adoma
Zobishi Pitora zulike
Aluka kama
Walo Shomika kwanu Ochuko na zopolo Yes, the way in South Africa. Ugo go to the Fusico. Electric Mabara. Wanyama. On a buen, you know. How about one day? Event your bangwa. Oh, you go for Bosi.
Oh, you go for Liga.
Yes, in there. Prince, what is the divine? You get one. Nana Princess Samantha Chinemerem Ikebuano Na Prince Chinedu Pepo Ikebuano Keduma Kongwa Borogu Waki Bia Victorious Warrior Yebu Bagu Nechagu Prince Mbeju Kuzo Aloysius Ikebuano Mwa mwabi niya, umeka niya Bishop bubu mwa kangwa
Asimbule
kusike kwenuko Bishop bubu mwa kangwa
Yeah.
seme Bebe lo mo wa ki seme Bishop in anonum Angananti ifu wanegu Bebe lo mo wa ki seme Bebe lo mo wa ki seme Ebu beju kuzi na anonum Atunuche ifendi lo neme Atunegu ifendi lo neme Bebe lo mo wa ki seme Not to the losing Yamaka, you took a good loser. Bishop, when in a Chiabalando, when in a chat in a man, the Bellum work is a man of your daddy. Macanoya to the youth of Mao, or Senna Fada Mariu, Asias, Mabankiti, yes, a mother. Ogo ga diro nye mena ogo Oju nuke mo ogo Oju mote mo ogo Oju nebe obibye mo ogo Oju gache mo ogo Omo ogo buruburu Haiti, aloichus, ike guano Yebu me chukuzo na zombolo Bishop, olibri ego na zombolo Baba Devu Sigo Yebu Betu Kuzo Foundation Anambra State Awana Amara Bulo Kwano Yuhu Ego Diche Yuhu Ego Ego Diche Seja Righteous Final Beverages Nigeria Limited Seja Lois Islanders Nigeria Limited Zike Bros Raising Companies South Africa Ikenadiko, Restaurants, Nigeria Limited. Ngombo na ngombo, yeye maloga na yebuka. Amekuna nkiti. Muka ni Libya. Vijoba ni Ganaba. Vijoba ni Ganaba. Ukaba kupa vijoba na tigeji mazo.
Unu magwa na mwanyi bunga
ni tuli medi mwa ya julu chenaka mwa mwa o dudu na yo mago funguru mwa ebu bodi ne dine di ma ne dere man ho gbe no lo weya ru gbe we lo mu sa ya lu eji ma bo eji ma to neji ma no Ufodi ogun wege ne si anya Ofu nege duro ya naka Oga lundi bienu nogu bawalo Maka naba nega ni yesu ya Mawanyi ne si anya Oje kadifo geme mofu yi Oku kolu mazi yoda yi yoga galiba Maluna mwabu mwa Omu mune si nachi Ngechi yolo nye Mwayebu mwane nungo nye li no kefa Mwayebu mwa
Mwayebu mwa
Mwayebu mwa
Mwayebu mwa
Imu ta mwanyi zuba mwa do
Mwayebu mwa
Imu ta mwanyi zuba mwa
Mwayebu mwa
Nofu mwanyi bo fwoga
Mwayebu mwa
Mwanya bo oga bo
Mwayebu mwa
Mwanya to bo ga to
Mwayebu mwa
Wedele gabasie
Wanye bumwa
Wedele gabasie
Wanye bumwa
Wanye bifuku Makanuru kana mwao Omulu wanye suba mwaya
Ona boke mbu Bobo, amo mwana no wandi madele banya. Seventy nezi, amo lugini, bomo donya butuku. Ibo na julu bomo malu no bumweke, obu lumweke. Iwa nyengwe banguzi, ogo banko, oba nyani mafia. Ozu bise like never before.
Maga na pointa ni bidu bobo.
Esiopu,
mana wanyi tu amo. Mwamu ba, obru mwanyi, wadaka no mwana posi amu. Onu abuji, obu neme, obu neke nye mwane nuwa. Wenye mwuru mwanyi besi naba, vijanya mi, wopupe. Mwanyi mwane nuwe duri kwebu nebu. Mwanyi zuba mwagi Omu tara mwanyi zuba mwaya Makana wanyi bifuku Afe juye jobe nubu Jiburu mwapano kumwanyi bofu wako Mwanyi abo boga bo Mwanyi ato boga to Mwanyi ano boga no Imunu wanyi gaba ikonoko gaba Obu lugo di no fune me bana bo di bo no bi chuku Ibu logo no bi chuku Una bugo Na wanyi bu mwane nu wo nye di no kipa Wanyi bu ogo beba Obo do chobu do
Achobu mwabo
Obo do chobu do
Rabo kwanu, rabo kumbebo,
and as you know, or Basu Sam Walker's out of the borough. As I see, Zubama Matandota, Makanulu can one day know.
A duty cup of book.
One of the one is I eat. One of the one in the Royana. Makanaga did not in my. No, go no, go no, no, go no, no, yanka. Guru wani barerika. Yesu wani na bogera kono bozo, hezu abataba. Behind a successful man, there must be a noble woman. Yesu wani na panite kia, panite guru ya, mamego bodo gabaniru. Yifa wani na rerika, oru wani na rerika ni mo bodo. Yaka aku ponso jipo wanyo ni nyaka Aro le mone garaga Wanyi busi dande du Eat and drink and be happy Godi aku mabo zabadi manu Manubua wanyi na basi mpike Weke wete, wanyi wete Two heads better than one Noburu kwa wanyi mpife Makana wanyi di kwa Abara no dia Yes mama ina kuya timburu no ngoge Yo yo wegi Yo wega juju ni so na nwanyi bunwa Ajo nwanyi abogo na miru nwa Mancha mancha
Oli sabiko
Mamu kwe zoli wadi kofu ne kulili Yeme numa na nwanyi bunwa Ona bato kukro bechebe chiche kama I don't want you to hear. This is your joy. Remember, come, Madu. I love the Yama. Makanori, baby, for why you do this. When I book on the way, I'm not going to work. Why you don't
want you to
care? Oh, who's the big
girl?
Why you don't want
Baba do bodo kusho kujo bodo ndobado Boku mwaku wana adiki finuko Mwanyi bunga
onyeni nokea
Mwanyi bunga Omuru mwanyi supa mwaya Makana mwanyi
Onye galamo gaga liboji Onye galamo gaga liboji meno
Onga buchi onye
Onwanu wane wanyi keneki ya Makana wanyi dimba na ngurobona Wokobona yobachi ya Wabutu wanarone titi bolonine Bebe bere Aka kena buburi beki beki Mkemebe notu Kise wete rangode wete Mwata mwata mwa Mwa motibia
Wanaga
Wanyine dozo bode dozi
Wanyima
Wanyine dozo zungo na ya
Wanyima Ove woko weshe kumo kutisi Awa tonke kilibo chebe chicheka mwke Mwobole wabili
Mwadi keja kao
Obodo kusi oku Adabo zani mobodo tutalo yeno wa Yeme si oku yanya Odi kofa marabu Onada si chelu na defona na defona Ndi bende ya Ndi bende ya na ndi bende ya Onyobu nebo loku wabu ume bife Maka loku wabu nada kangamu Mwenye bumwa Mwenye lino kefa Mwanyi bunga
Mwanyi maka
Mwanyi bunga
Mwanyi maka Aku kwasa mbolo ya Mwanyi nyaka Aku kwasa mbolo ya Mwanyi nyaka Mwanyi bunga Mwanyi bunga
bobo wanya boga bo wanya to boga to wedele gabasie wedele gabasie wanya to bobo de dozi wanya to dozi ngono ya wome wotro mweche wome wisi abadoke kilibo jene chichenga mwke Magine lo mwe ganya Digone lo mwe ganya Jongwe ga juji so mwe di Yusu na wanye mwa Wanye puta no bozo kusi oku Ada puta ni mo bozo kusi oku neno wa Onada adepona adepona Oku oku na buru gam Oku mada na buru gam gam
More music at ibosongs.com.